limelang limelang ngempela lento yethu ngathi zophela kabhlungu hayi ngempela hayi angifuni uqamba manga limelang limelang ngempela ithi lento yethu ngathi zophela kabhlungu wait darling I'm not afraid.